kirungi so sibingi leda sisirinji wabula omuntu anapasa kitiibwa mu bantu zudde omuntu buli kimu ku ye sindabikira bulungi sigamba tyoli pefekti naye alitisenti wano recently yangambye mulete immediately tatintesa omwanono mufulewo mufulewo
tarabobabogambye era ngaobusimye anja ensonga
nsonga zanagutete nafunye mwanafukide ensonga muzude muzude
otyo
siriba mwanafukide ensonga
ngenda naye obanga omusimye Bisokera nga mwakera ba mu mukwano mungi gabuyo mu wawe kane kumune yeye webuzibira ate mwefuma lwaki lwaki ebyo byonna mubirinde mwekwase mukama ewali kirema
terimoka kuwala mpa lusozi nayo mwanoyo zekola za kontoli ulingo butache tebungere zemyo nasisi gazambi mukwasiza
Makona mbukunyumiro gonze